Yesu umenifanya mwana, dunia ninajitai kama mboni achicho wanilinda. Yesu wewe, Yesu wewe, Yesu wewe, no one or two. Oh Yesu wewe, Yesu wewe, Yesu wewe, no one or two. Umenitoa matopeni, chalalan, lanan, kule. Tope chalala lana kule umenileta barakan uokovu uziman na kupenda Yesu umenileta barakan uokovu uziman nina kupenda Yesu kwako nimetia na siondoki wala simoki kamwe. Kwako nimetia nanga, siondoki, wala simoki, nanganga nachukua maisha yangu, unipe yako, nifanane na wewe tu. Mana bila wewe, mimi siwezi, ni wewe tu wanitosha. Unanitosha, tosha, tosha. Ni wewe tu, no one or two. Unanitosha, tosha, tosha. Ni wewe tu, no one or two. Yes.
Mimi ni mwana wa
wa mbinguni, jitu la ufalme.
Jitu
ninatembea bila woga, wakuniloga but hajazaliwa. Ninatembea bila woga, wakuniloga hajazaliwa. Ninatembea na Mungu, na utisho wa Mungu, kila mahali yupo nami. Ninatembea na Mungu, na utisho wa Mungu, kila mahali yupo nami. Unanitosha, tosha, we Yesu, ni wewe tu. Whenever I think of your love and mess upon me, I feel joy, endless joy. Whenever I think of your love and mess upon me, I feel joy, endless joy. Papa, you're so good, more than God, you're good. Papa, Papa, you are so good, more than God. Emmanuel, all is well, when God is with us, all is well. Emmanuel, Tatio, my Redeemer. Kitu gani kinitenga na upendo wako Yesu? Hakuna cha kunitenga. Kitu gani kinitenga na upendo wako Yesu? Hakuna cha kunitenga. Mana unanitosha, tosha, tosha, ni wewe tu, no one not, yeah.